day I saw you, and I say you go be my boo. Kuwa maisha ni mwangu tu, unamanisha vingi ujui tu. Na something that you don't know, madakwa nawe mekwara tu. I feel it crazy, navoni jari na ila za upato. What I can do for you baby, now you make my life will be less stress. Acha shida zako nizi baby, the way you love me baby, let me confess. What I can do for you baby, now you make my life will be less stress. Acha shida zako nizi baby, the way you love me baby, let me confess. Please nataka nishe na we mapenzi yangu na ujana. Nataka tufike kule wasiko dhani nawezekana. Mi nataka nishe na we mapenzi yangu na ujana. Nataka tufike kule wasiko dhani nawezekana. My baby my ginger, wazi umeumbwa kwa ajili yangu mimi. I never felt any danger since I met you, mwangu maisha ni. My baby how fussy, manager mpaka kwa utosi. Chochote kwako yes, anything you want jitatapambana. What I can do for you baby, now you make my life will be less stress. Acha shida zako nizi baby, the way you love me baby, let me confess. What I can do for you baby, now you make my life will be less stress. Acha shida zako nizi baby, the way you love me baby, let me confess. Please nataka nishe na we mapenzi yangu na ujana. Nataka tufike kule wasiko dhani nawezekana. Mi nataka nishe na we mapenzi yangu na ujana. Nataka tufike kule wasiko dhani nawezekana.